ni mwambie na mpila kiwitu kaluke. Mana venye jisa mina wili kafanya ni amke.
Lipo nona, mwingine taso nona, na lipo shona, so hawa makorona.
Leo nataka nikabambe, nikabambe, nikabambe katoto nikabambe, na nyimbo nikaimbie kajigambe. Nikasipe milele kawe kange.
Nataka nikabambe, nikabambe, nikabambe katoto nikabambe, na nyimbo nikaimbie kajigambe. Nikasipe milele kawe kange.
Napenda venye nakatika, anakatika, anakatika, anakatika. Kachina nazungusha, anazungusha, anazungusha, anazungusha.
Napenda kuna kikatika,
akikatika, chini kwa chini akizungusha, akizungusha,
If we connect, oh man, bata kwa free, bam, bam, bam. My pensi moto moto, never let you down, down, down. Baby, you kiss it, you talk it, then come, come, come. Kupepe mtoto, kupepe, tu, tam, tam, tam.
I like the way that you wind the queue, no kadondola, eh, mo, 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 mo. Mwili nushancha, sea makombolo, kinku satuni, so, 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 so.
Bonkela tu, bonkela shola, siya stoli, sugar, sugar, kamasu. Bonkela pu, bonkela mwali msuri, msuri, toka chini mpaka juu. Hane, lotu siko sane, nive kupati mimane. Lafu iso kipane, majo ya putala jone, jifti po mamodone, kishe tu karibiane.
Walaona mine kubambie, nikubambi. Nikubambi, toto nikubambi, na nyimbo nikuimbi, ujigambi. Nikusipe milele uwe wange.
Nataka nikubambi, 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 toto nikubambi, na nyimbo nikuimbi, ujigambi. Nikusipe milele uwe wange.
Napenda venye unakatika, 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 unakatika. Mpaka chini unazungusha, 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 unazungusha.
Napenda kono kikatika,
ukikatika, chini kwa chini ukizungusha, ukizungusha,
yagwa. If we connect, mamba takwa free, bam, bam, bam.